Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lino eraze obwennyamivu eri bamaama. Wano masekkati g'ekibuga Kampala okusako ne wafiisa abagana okutwala abaana baabwe okugemebwa endwadde. Bino byogeddwa omuwandiisi w'enkalakkalira okuva Ministry y'ebyobulamu Dr. Dana Atwine bw'abadde afulumya lipoota ekwata ku kugema abaana wano masekkati g'ekibuga Kampala.
The so-called elite, some of them who have betted. Because you have someone who claims they know they can access all this information on the internet, we have highest number of zero dose, Kampala, Wakiso. It would surprise you that a place like Buvuma, Kalangala, Bulambuli, and those mountainous areas are doing better than Kampala and Wakiso, where we have just house next to each other. People are very busy, I don't know, busy with what, if they cannot take their children for immunization.